Lom to salezi kangeni,
lom to salezi kangeni,
lom to salema kumeni,
lom to salema kumeni, wena pagame sikane, ubume sipalapala, lasho nisulu.
Nazina ngcula kamnandi,
nazina ngcula kamnandi,
ngihlala kamnandi,
mina ngihlala kamnandi.
Nibuya pini,
Oh, shit. Come on.